Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sidou Dawto ɓoggi jannde faandu haala Mamadou Sama Sy ko jom yeli sakiraaɓe heeɗiɓe. Ko ɓuri men temeɗen jafoɗo ko ɓuri capanɗe joyi e tato mbiyen ley temedoro gonni keɓɓe defo hikka 2025 alkamsara hannde jabuji ɗi jalti ley mali mbiyen leydi mali ndi fof ardiɓe jande e saraɓe fof beltanke jabuji ɗi e madaraji yimɓe joola banggal yirwere keɓal leydi ndi woni Sisley kawrital goho ɓal joollankoɓe fuɗɗugal alkamsara hannde boma ko ɗo to kajulo toon hultan wiide mbiyenne guese rimoɗe na pewti e gidali kuɗɗe kewɗe ndenno ɗi hippike dow taruji kewɗi guese ndemoɓe ardiɓe demal fof na gondi e ima daraji yalla dawrude kabar muɗum ɗi gondi seme karoji amenne hannde mbiyenne kikiɗe alkamsari sappo jeɗɗi juillet 2025 bisimilla sakrala caggal wattu juɗɗo domgol jawbuji def hikka 2025 jalti beete alkamsari nde ha mbiyen ɗone hannde sappo jeɗɗi juillet le immotoɓe ko ɓuri uñaji temedde tato e sappo e jeɗɗo min keɓɓere mbiyen uñaji temedoro e capanɗe jeegomo e jeɗto e temedde tato capanɗe jeɗto e tato ɗum mbiyen yo alhaali capanɗe joyyi e tati piccal ɗiɗi le temedere jaltugol ɗiɗo jawbuji ɗi sambini weli yonki to yoga e mboy yonki to woɓɓe Ousmane Niali Bouly darno koɗo yo mbiyen ley jangguiɗo kewɗe wonko heɓene keɗɗa fe sango kanko Alsisi
cuuɗi l'école Bamako sukaaɓe l'école fa heewi waɗɗunoɓe imangoji defa garno ley muɗum heɗade jaabuji ɗi wattude noddete heɓɓe nden hewɓe ana beltino sanne ko kolliti kuya muɓɓen
Je suis admise au DEF.
Heɓi DEF minka mi weltike sanne ɗi hanka sen ka mi waram yaade lycée mi welandu sanne saraɓe am mi weltike minka sanne mi waram yaade lycée professionnel mi heɓi DEF mi weltike min.
Je suis très contente.
Ka noon woɓɓe ɓe keɓa he mettaɓe yonki ana gonduna e wullude woɓɓe kasen cuuɗa e metti yonki muɓɓen e ɗi jaabuji dokkaɗi
bon vraiment je
mi heɓay DEF o hitande hikka ngam mi waram ɓeydude tinnare am mawuri mi waɗi DEF hikka mi heɓay ɗum joni woni duuɓi nayyi min e wirfito e DEF o lebbi kewɗi ɗi ngammi e jande fuu laatike meere mi heɓay DEF o minka
fedde saraɓe sukaɓe l'école Mali ana welti e ɗi jaabuji ɗi wi ana ɓuuɓa ɓernde fay e tawede jande hitande hikka nde fuɗɗayno law
alkadara mbiyen keɓɓe defi keɓɓe sa yi towi mbiyen imadaraji ɗo hulta imadaraji kala komɗi kabaru jandeji no hultiri kanko dunke jande dawda sako kanko jangguino jande dore holti wide ɗum yo mbiyenne soni pawtoɓe hinnike ɗum no sikki voilà mbiyen ɗo ɓeydan yirwude nanɗo hanni ɗum Ousmane Niali Bouly keɗɗana fay sango Alsisi
oɗo jaabob keɓaɓe joom o yo saabi imadaraji kana koɓɓe fayetto yimɓel ɓe ɓe gollititta laatiɗo sababu naɓirde yesso adadu yimɓel keɓɓe def o hitani hikka ɓurde rowande jaababu keɓat joom o min jondoraki no feewi saabi jande hitande hikka fuɗɗa e wakkati muɗum temdere yimɓel gaɗanoɓe ɗiɗo imuji fuu ko ɓuuri capan joyom kañum en ka heeɓi ɓettade miɗa naata jonka kanankoɓɓe heño low yalla ɓenɗo sukaɓe lisigayi to han janngoyde ana anda ɗum fa jiɓɓe sottude ƴuwde tum ana heɓa wadde ɗum le wakkati ɗo tinnoɓe janguina fa ham monsieur em jangguinoɓe ɓenɗo sukaɓe ɗum yalla cuuɗi le colleji amen ɗi deƴere ana heeɓe muɗum jande kantine de an heeɓe tum
performant sacrament tout acclage ma dou kabla ngaba ma bebe am facebook en don x kawtal mbiyen jaspar woni jalonkoɓe fuɗɗi alkamsar hande sappo jeɗɗi juillet bamako ɗo ndenno ɗum juktoto fa ñande sappo jeena e juillet ndenno ɗum ɗo gal ɗo kawtal guɓal yowde dow Sisli men imadaraji yimɓe joola banggal yirwere keɓal leydi ndi ndenno e ministre leydi mali e mbiyen ɓiɓe leydi mali gonɓe caggal gal ɗo kawtal laatio sababu mbiyen goto fof daro e darna muɗum yalla ɓiɓe mbiyen kamɓe gonɓe caggal leydi ndi na nafa leydi ndi yalla en ɓeydoto fam keɗɗana ko Moussa Ag Atayer ministre kumniɗo koɓe gaɗo caggal hanni ke jahara lalla jahara touredu fostan Alsisi
la diaspora malienne
malinkoɓe jooɗi ɓe joolal ñalawma hannde o adadu mumen ana ɓuuri millionji jeegoyom neɗɗo darde maɓɓe ɗum ana mawni sanni ele keɓal leydi ɗi gouvernement leydi ndi ana andani ɗum jaati ɗum saabi so omo wondi wadde imadaraji ɗi o waawi fuu yalla ɓenɗo yimɓel kañum en du ana heɓa waddude ko jogi fa golla leydi ndi le hakkunde dabireji ittaɗi le duuɓi cakitiɗi ana tabugol ɗatol banggal politique kertanaɗo yimɓel gaɗoɓe witta witta nde hitande 2014 gonduɗo ƴewtede le ñalawma hannde o yalla ana heba fondede e ala haliji kesi gondi don di hakkunde majji du ana uttirde gishe goto e le fedde ne no dirta api mali ngarofa wadana nemamuya e dowtude malin ko be joodi be njola jibbe waddude projet ngaji mu en leede amen difa golla darna ndabe du bank ana wondi jewtede kany
malien de l'extérieur
gese ben rimo circuit kajol ngaji kiwdi ana e wonde gidali ben kudde gese lulude jasside denno yalla be rafamu kambe ardibe cooperative ndemobe darno koyde den nuko le nuko nyande sappo joy joy denno won to kajol ton ben kambe nalabe bolti wide fiyan dabareji jawdi yalla ne ben dido do kulde de jenna ben gol bonnaaji mun en ngotta kanko ngondo kajol kajol amen modu useni bari wonko hebena kedo fesan usman nyalbul e umar wakalo
le nga sahabu bazumana watara ndema wongondo jala koroso le kumin kajulo wondo nelabe mbisima nga ngesa nga hektaru jijoy giljinati le mudun sanne mbonni zumana watara woni jonga ngesa
sanchawana nini kwa
sene haburi moko boyi niye yoro kuhitani kande mikawi ila sapu le uru zwe kundu fahandil awdandi imaki anahondi tewide titala na wudi
mwitafo koro mbarambala
kuburi fechere e nga sahabu le serkl o di giljinati le mupen dungol tiwide yako kuba la musa kone kejado fedde remobe habo cercle kajolo
on a fait 98
hectares ngaji noga inaydi tendre fu chapande jeegom di kay gildi di jade mudum di memi nokkule noga giddo min demato
22 rpa
hore jo dental fedde mabbe de holi tiwide hebi famu e kabaru ko waddi be don holi tiwide wadan bodde makko fuddo gollidinde e lamu ko be leydi meden di yakuba traware hore jo fedde de
kajolo ko reñ mana
kajolo be mbi ko di tendre fu chapande jene do remete do be dimi dum kali jam dira fu chapande jagom di gildi di nyami dum miden ka jambaldi ko fami ke ni toto wodo ti
fambe seka ni gele en
jagal di gildina di le gese mabbe remobe kajulobe kolti metti muben rafi hebugol engrais ngaji ko wawi hejjude dum ben dum woni ko mamadou useyni bari hebini studio tamane juude kajulo
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yetobe dossi semaine hande an yowi dum ben cergal men bamondirbe tawlo tarikama wiide ben hitane fufu agal mudda yabbe do yaade nanno yimbe lebe ulti video sabi mbirki bamondirobe yelambe do fam ke don go hawa kuli dambele wene do festango usman nyalbuli alcc
dartobe cergal ko buri hewde fu yo rewbe woni ko holli tiwide jatte de turbino ngaji ngadi hono commune ko or bamako to cergoji hitande fu buri wadde musa gindo kany woni substitut procureur tribunal commune go obo
le tout ça évolue adaru cerango ana woni hebude sembe le lede amendi le temdere yimbel nanno be talkimi en fasera fu chapan jettoyom le hakkunde mabbe yo rewbe hitande fu le hitande 2024 talki ujinere temere nayom yimbel jibbe serude woni commune jubbi le hitande 25 ana moja dum yotto yimbel uinaay didi miden kokka wakati yimbel bamondirbe yalla be kaltida
suka be handen pamirta dewle sobe won ko holi tiwide ndoko hakkilaaji dewle dirbe madam sako nene jane e bi makko fa dewgal boy ana heddi bamondirobe ana kani tafon lanindade bangal caldi hakkille
fa furusa chaya
charango ana hewi sannile ondo wakati de hakkile amin ka sa yidum ana wada fu do woni bamondirbe njoppirabe hore mu em kanyu en tan ana ha dum tawa ma gorko na do debbo e kintine ko woni marde suudu ana hani ko be gonda e le jam gorko leydena gendum debbo do leydena goramudo
e wi be rewbe hurtibe sir deugal jutugal ana fawi do munyal e pamondiral e be metta ko sukabe handen mbira ka sanne kaldal do wala hakkunde mu ben sanne
mu furusa chaya ambe no bala
sai adadu himbel cero be kana beydo hitane fu do e rafi mare tanno idum to worbe idum to rewbe du ana haba mi chapantati le nyalo mo hande o min mede le suuda min e jom suuda am munyal tan wadi so mere keddo de faham yimbel nyalo mo hande o ne teddinta fey dewgal dubi debbe nyalo mo hande o mede le suuda am mi anda min ka ko woni suuta de fey so yaltal suudu mudum
amma suuteli don parce que ngi fembe mu
dewgal jutugal won sirreji mudan woni ko holti wide lamme satraware dubi chapantati tiagal ko hortini holti wide fa handen hakkunde makko e gendi ko an heddi an weli
andumi ele dewgal ni woni mondir be anahani ko wakati wakati goddo wada hore mudum safi wajibi kina kulliji yogaji ka itta hengite ma
sini gonga cergoji be deke dewle do nyande fu buri habbede ana mo dewle dirobe tinno kaltida yal ana mbasa cagal bamundirde fu yottade suudu sariya fa mbi'a ceda
akam men aljumar jang woni ko karflan ngaji men kan roobe maroc 2025 fiete watu la sara nigeria e ben zambie mi mon dran ben dido bo yo ben lidi mali kany dun maroc den no dum watu 19h do katene ko woni hande sakra ben do sere yotrom en magazine yotrom en magazine yu kabar sukabe do yowi dun do ben imad radio fi gogo ballon di sukabe ngata e watu fofter helambe do famu ke don kalifa goita hejab en yogabe hebani du festango bin umar wegol yu enkire jam
sha batre bo mo ko do suka kan gondi fiidi do matinaaji mudum en be do kursi do ballon kulli tiwi do faabtu en sanni no kani waayirde go waade fa keb batton nobbe wobbe do kulli tiidi do yewtere tan non wana don tan gondi fiidi do kebbe be do suka bo mo ko kayi diire kanyi tumbutu
nyande fu ne fiya ballon pide tumna mi gondi mudum lamin yaman dum yidde ne taire wiide do o kupu o ko badin kalis mudum figul ballon mo en jaati tellal amen ko ma oro ko o sabe wiliyon ki e kintino amel o min latade atakam modo yande goto gatumutu ga ngara turangaaji kewdi sabe tan weltare latade yo bolom modo mu burno yidde yo messi pide tourna mi gondi ni mina wide o ma ko ko
ko buni do fatan yo mawbe jibbe ballon kany en ngattadi do imadraji koni fana mudun yalla suka dan kawrita tela yilaru mere tan abdul aziz sidibe kanyu landini mu der on goware segu
tuna ngaji haybe iwdu du sappu yaddu sappu na di ngattadi yalla haybu suka be patti do jilo mere mere yilunde figur ballon gilla tuka ku lato sababu hebe yobbe lubbu be tudobe segu tafo fadima fiande lidi malindi telaaji dum jogi di e buru fofo rafi fabaaji jibbe figur ballon be ngala bawde fabaade ka dum mo eni jamarande dum erna haybe dum yakawel keban ko be jewti sambina dunno jam dewal gondal kusbabe
ko buri hode dido matti ngay fu san fiye dum burta minita chapande jeegom de sukabe pi minita chapande tifu njaha ko no dirta mitanko be do sukabe tambe ngada entraînement tafen fadde mabbe nadde dedo pide min jottiki mo kanko no dirta Abdoulaye Diallo e kintino sukabe o hali wattu jonono wonde gunginirde be do sukabe
ce n'est pas facile
wona ko ngone ni winde kala sukabe haddu be san sa yi sukana wara ma da hultine wiide a jogi neddo goddo do mako tala dum am yana jom hinno to gote ma fuf dawrude no kulum ngaji muddi ngarata tewtude andan be golle do en jenno je ngala halaji mutude ngala rafa mbirki wala tudugal tan hani tawde hakune mabbe misalo tagal match sukabe fuf na hani jotondirde hala fe ni ngondirde jido sifaji fuf yo yalla landinde sukabe be jangu mabbe
waddi edo pide le wattu vacancy yo dum hunde lobbere non no yibelbe mi kawrisi gawo kulli koro kanye masina kulli tiri wite
masina isi
ga masina ga ne jingana sana yo do sifaji di so ekol wala sukabe na hani waddi birki sembe cel lato sababu yirinde terjal mabbe be dalle be famu ko heewi hunde hasindar san ndi yidul no sabi buri fuf sukabe europe no kuji kewdi sabe dum no men jabana sukabe san ga kulli koro bangi goto lato sababu yirinde imadraji le ngal dunade banko do dunno yo sababu sukabe heba ko yewta do mudu
jaggal yewtere de micciti be winde pide jabbi fu atandu nata e tariki vacances sukabe